representing Neutro Entertainment. For bookings and more, log on to www.qtroent.com. DJEXPLOYD.
Kama unataka kiki kwa piki piki, mara black mara white vipi. Kama unatikisa kibiriti, I play no game, I'm so dead rafiki. Ukija kama upepo utapepea, ukijifanyo na mapepo tunakemea. Kama unataka mchezo kawashe luninga, sikuizi hakuna mtu anataka ujinga. Ujanja wanyani mjini utaingia kingi, meli naelea feli na zama shilingi. Haraka na harakati zako za pimbi, unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Binadamu wange kwa danger, maneno yange shootingi kama risasi. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asara roi na chopenda, tunasemaga pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili tuende na wakati eh. Dunia iweke tuzo za wachukiaji, Bongo kuna watu wana vipaji. Narusha madongo kwenye maji, bora upige michongo tanipa midaji. Mara chenga mara no network, zigizaga vitu vieleweki. Life squeeze imezidi kwa complicate, ukichanganya na mambo ya internet. Jealous kesho tatukana picha ukutani. Jealous tutafuti mchawi nani, sasa chagua utajifungia chumbani au unatoka goma liko uwanjani. Kushoto kulia juu chini kama tia, mzigo wa abiria dereva na gia. Kicho cha panzi leo sifa kama bia, situko serious wanna twerk pia. Binadamu wange kwa danger, maneno yange shootingi kama risasi. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asara roi na chopenda, tunasemaga pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili twende na wakati eh.
Sultani niliandamana, ndo maana nilikimbia katika injili ya baba. Nikimona nitasimama, shetani aliandama, ndo maana nilikimbia katika injili ya baba. Nikimona nitasimama, wanipa nguvu kama Samson, na niko na wisdom ka Solomon. Nina dance kama David, na niko na imani ka Abraham. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na zigwembe, zigwembe ya Yesu, zigwembe, zigwembe 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 niko na.
DJ
Uyu wadubi ananifuata mimi kila mahali, ananijaza na mashida mingi mingi, anataka ni mkane Yesu wangu. Oh yeah, oh yeah. Uyu wadubi ananifuata mimi kila mahali, ananijaza na mashida mingi mingi, anataka ni mkane Yesu wangu. Oh yeah, oh yeah. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na wisdom ka Solomon. Nina dance kama David, na niko na imani ka Abraham. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na zigwembe, zigwembe ya Yesu, zigwembe, zigwembe niko na zigwembe, zigwembe ya Yesu, zigwembe, zigwembe niko na zigwembe.
My hate alas, need you dem sao kwangu ni madem ya last atali. Eh, atali, the castle tuna rice, wali. Na tunatembea Afrika watali, wengine wana imba pupa fali.
Uyu dem sini moto, bile anabugi mina de kupiga mboko. Cha cha, uyu dem sini dangerous. Nikiteki digida na kuwa manales. Asome kwa mwoka tukuneka moto selfie. Wane bandu tukunde kasota kadidu. Uyu dem sini dangerous. Kofete, asya mwenye eye class. Ay, ay, kitungoli. Nikicheki miwani na telemanga. Woy, kusituka, bani chabia. Ngwatilo yuko ituka, buba na kanzo. Kulibu sinning dangerous, dangerous. Who you them sinning dangerous, dangerous. Who you them sinning dangerous. Atali, 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 atali. Atali, who you them sinning dangerous, atali.
Who you man sinning dangerous? Sicily ana fight global warming. Yo panda miti, na kipanda miti apendi akiwa chini. Anapenda juu, akienda juu chini. Pia anapenda chakula, anadai kushiba. Yo kula kanyama, anapenda tumbukiza. Jezo kasarani ile niliona kwangu. Usiku majirani walijua jina yangu.
Danger, danger, dangerous. Mini kid gay, yule chali fabulous. Kama kawa, I stay fly like mabawa. Goma ni ugonjwa, kanso ni dawa. Hatali, hatali, mini yule chali. Kamanzi ni skuma, kikeni ugali. Mindio nyama, chumvi na kachumbari. Kangoma ni chai, basi mindio sukari. Hatali,
dangerous, who you them sinin danger. Dangerous, who you them sinin danger. Dangerous, who you them sinin danger. Danger, dangerous, hatali. Atali, 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 atali. Uyu James in the dangerous atali.
Ambulance, kesho ndamuke na mapambulas. Nikunwe supu nisike pandulas. Angini isha, chena repeat, repeat. Taka ni leve wente ambulance. Kesho ndamuke na mapambulas. Nikine shika nisike Pasa yende taka leve
I need an ambulance, I need a girl them. One feeling the bandy anthem. Meet me a doctor to come on the floor. Cause this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no body, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Teach me, just
you can't stop. Jack and the ambulance. Me show them who can have my bambulas. Me kunye supo niske pandulas. Hangi kikisha, chena di big di big. Jack and the level with the ambulance. Kisho ya muke na mapambulas. Kikine shika niske. Kata yere taka leve. Niske pala yere.
Jana nilikuwa na shida mingi. 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 Nisha sisot, niko busy. Kiyo na kunyo ndogogi ya. Nilazima leo. Dunda nilingia na miku. Nataka nikitoka wani bebe chuchu.
Yeah, you guessed it right. It's the DJ you've been asking about. DJ Exploit. DJ Exploit.
Jibambe, Jiruse. Jibambe, Jiruse. Jibambe, Jiruse. Chumungu wetu ndio the real jaduo. Mungu wangu the real jaduo. Au wengine kama tuthigiri. Jehovah is the real jaduo. Au wengine kama tuo chungulo. Chisa, kadigiri dista.
Jini,
kao chungulo. Chisa, kadigiri dista.
Jini,
kao chungulo. Kile kisida unaona ni kikubwa. Kwake ni kadigiri. Sida yako kwake kadigiri. Magonjwa mbele zake kadigiri. Sijusi Nebukadineza. Amepeni ndiye mfalme maduo. Sima kuliswa nyasi miaka saba. Na the real jaduo. Hapo ndo umejua yeni kadigiri. Yeni kao chungulo. Mufarume binshaza. Sialidhani ati the real jaduo. Nirika yake aliandikiwa mene mene teke. Ndo wakajua yeni kadigiri. Binshaza kametetemeka. Hadi magoti yamekutana. Mungu wangu the real jaduo. Au wengine kama tuthigiri. Jehovah is the real jaduo. Au wengine kama tuo chungulo. Jibambe, Jiruse. Jibambe, Jiruse. Jibambe, Jiruse. Chumungu wetu ndo the real jaduo. Chisa, kadigiri lista.
Jini,
kao chungulo. Chisa, kadigiri lista.
Jini.
Oh, 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 oh. Your expectations of me. Tell you if you live your life, so try and don't tell me. I'm so blessed, me don't care if you like me. When you live on me name, every day I'm making money. Irrelevant like Facebook, Facebook. Man, still relevant like Facebook. Some I watch all me life like Facebook. Some of them I show what I'm Facebook. Because we have the momentum. Sand is like we have the momentum. We have the momentum. The fat pussy dance and dance and come. Hey, dance our music, turn up. You know, say we have the whole place, turn up. Soldier
book and the fans them a turn up. This country boy, this where the world up. Friday, Friday, it better you go calm down. Hot this week and next week you warm down. Tell them you love me career with can done. Ask Colombia, go and go ask Belgium. If I know we have the momentum, San Isla we have the momentum. All them a go on we have the momentum. Be a fat pussy girl, shine and send come. New York and we have the momentum. London and we have the momentum.
Just man we have the momentum.
One at a day and two days up, yes mama. Man send you go a shop, yes mama. Buy one so a sap, yes mama. Pound a chicken back, yes mama. And 2 pound of rice, yes mama. My girl ask me money, yes mama. Van and come back quick, yes mama. Carry scandal back, yes mama. Don't make me speak dry. Soon come na 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 na. With my 2 friends, them a linger. We race for round the road, the one that we are sprinter. Walk in at the shop, me see a girl that they in a short frock. Me never know when time my money drop, but me have to get it back. Cause my head hotter than Shabba, man. Na 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 na.
When you're gone, I'ma miss ya. You're born with the blame, with the risk now. When we turn you and twist ya, me get a different state of mind. The law said we diss ya. Policeman a search me, they miss ya. Better than capping me, go live in a jail. If loving you is a crime.
Me love you when you roll up. You look good in a Rizla when you fall up. Me prefer you when you cure up. Cause when you fresh, you burn me chains.
How far where you come from?
Like Metro Media likes to unlock. The deal when you see me touchy white lady. I the DM in me to rest.
Herbalistic, Marie. Me not let that go, them have to me up. You see, I'm sure where the key. She and me marijuana, na na na. Marie, you are for me. Me no care who disagree. Cause she, I'm a marijuana, na 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 na.
Na 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 na, you
na 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 na, Marie na na na
na, you na na
na na na, na 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 na.
Hudro Entertainment.
My name is Chenchi, I'm a pretty mengi, please nip any break. Nani rafiki, nani adui,
nani adui,
nani mpenzi, nani real, nani fake,
nani fake, nani fake.
Kuni discussi, wakutoa, wakunipa maxi. Vua jua hamtaki za wapi, you people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tume chill. Akaleta maneno ya Kiswahili, atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutagi, mwingine heki wazi ni hater. Yo binadamu kazi, wengine panipendaga kisepa. Za kuniletea shazi, too much. Pingo za kipaparazi, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. People talk too much. Oh no, 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 too much. Zila tanzinywe maji, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. People talk too much. Too much. Too much. Too much. This is too much, too much, too much. Usenge kuwa na incharge, watu tunge mwagishana sana rathi. Mwengine ndo washikaji, ukigeuka mgongo wa waji. Za kuleta mapicha picha longo longo. Bongo anamaindisha mambo madogo. Neza kakufelisha ta michongo. Nyuma na malahika kaeka sogo. Mwengine atakutagi, mwengine haki wazi ni hate. Yo binadamu kazi, wengine mtani pendaga kisipa. Sakuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. People talk too much. Oh no, 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 too much. Zila tanzinywe maji, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. People talk too much.
For bookings and downloads, too check much. Out Qdro DJs on www.qdroent.com.
Mweza ko I feel so good pindi kikona. Awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. At wakati unakwenda au unarudi wakata kona nyuma kakatuni za masudi ulivyonona hey, hey, hivi unapenda wavifua karoboti ama sana au waze wakununua mwaga noti akina sana oh, oh, Anita macho kama unanita sasita shepu vela sidika Anita macho kama unanita sasita shepu vela
Show me una violence Show me wow, let's show una violence Show me una violence Show me wow, let's show una violence
Umenifinyanga kama dona Makonde na nonya Kama mpira Maradona Kichuya kona Na wakisema na mawenge Wambie unera son Wakiringisha peremende Nitakuga wia kon Chunga kipenzi majaribu Mabaya sana oh. Na wendo dokta kunitibu Niwe salamu oh. Oh baby Anita Macho kama unanita Sasita Kiuno kayo ndosita Anita Macho kama unanita
My country people, yes. Them go taku taku, yeah. Them just the parambulates.
DJ Story,
so story, story heavy and oh. Never no bring light oh, never no bring light oh. Generator hot here, yeah. Generator hot here, yeah. So make you talk about the smart things, so hey, I yeah, let you forget about the big things, so say make you talk about the smart things, so yeah, I yeah, let you, yeah, yeah, oh, yeah, Tagbaja, Jambaja, Tagba, Ulabaja, Rara, oh.
You are where you bless me, amen. Say you go bless you too, amen. Bless your papa, oh, amen. Bless your mama, oh, amen. You are where you bless me, amen. Say you go bless you too, amen. Bless your papa, oh, amen. Bless your mama, oh, yeah. See me, I see you, yeah. Badura for me, yeah. Loke, loke, oh, papa. It's a big situation. They pack our money, take it to other nation. Invest for your country, oh, make it a better place. Spend the money for your country, oh, make it a better place. Forget about the big things, oh, so make them talk about the small things, oh. Yeah, oh, yeah, let you.
Qtro Entertainment, DJ Exploit in the mix. Log on www.djexploit.com.
Story a video. Hepa na rich mundo, hepa na rich mundo. Vimetesa watu wawa, vimetesa watu wawa. Oh, eti gigi man, eti gigi man ware. Papa sogo chachu, wewe, nisha magungu, yeah. Kwa sasa staki bitishu, nimejipanga tunga my people, yeah. Aleo ni leo. Sasa staki bitisho Nimejipanga tunga my people, yeah. Aleo ni leo
Mandela, Azikiwe, Museveni.
Sina God bless you, make you bless you too. Asante Baba, oh.
Thanks God.
Asante Mama, oh. Sina God bless you me, Ata bless you too. Asante Baba, oh. Asante Mama, oh. Maisha magumu, hakuna uchumi. Pesa ni ngumu, hakuna age. Tuma kwa kipaji, pate awa manio. Na mola ndo mpadi, piga goti everyday yo. Invest for your country yo, pate the better place. Kitunda kwa kupiga kazi yo, maisha itakuwa mepesi. Kwa sasa stati vidijo, nimejipanga tu na my people nya. Aleo ni leo, aleo ni leo leo leo. Kwa sasa stati vidijo, nimejipanga tu na my people nya. Aleo ni leo, aleo ni leo leo leo.
Dada oye, dada oye. Yele, kenyata, obafeli.
After these days I fall in love with you. Can you feel the beat of my heart? It is all for you. I see your love, is this new? Girl, it must have been here before. Feels like deja vu. Since your man is not here tonight, I'm gonna take my chances. How could he not be by your side? I'm gonna take advantage. Let's do it again, somehow, cause you are.
Niko up in the city, design ya hopper. Design ya kali mazishi vile na foka, ey. We run this, si chocha. Living it up, sipping, sipping his blood, kwake focus, ey. Haters can't get none of this, vile na blaze it. Track, they think I'm on cannabis, wanna moto. Wrong type of hit, ey. How I do it, we on some lot type of things, ey. Ey, 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 none of this, ey. They think I'm on cannabis, watch a moto. Wrong type of hit, ey. How I do it, we on some lot type of things, ey. Ey, we look divine,
give me all the same. To carry on, no lie. You've been waiting for my call, but to carry on, we love the vibe. Give me all the strength I need to carry on, yeah. More lie. You've been waiting for my call, but to carry
on. Hey, we just lit. Sibongi bana, stay on your lane. That's why me hold me kana. Glory to God, we just owe him honor. Tunaleta hit is like reloading armor. Only a few are realer. Na leta chills when I say I'm that thriller. Electric flow when I say I'm that steamer. Ay, sick rappers, I know who the healer is. Ay, ay, so get some of this. Tuna blaze it, track, they think we on cannabis. Watch a moto, ay, wrong type of hit. Whoop, how I do it, we on some blood type of thing. Ay, ay,
baby. Now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT, Wednesday, TBT, Thursday, Suno 20 TBT.
When you bora bring it back like a TBT, Missy Pop but na Romka DVD. Watch it go viral, VCT. My studio na mbiko na dhani metokia visiting. Hii hata watu wakahawa, watati. Na wale wakupenda chai, washati. Wangapi, washa eat. Jukuna venya sikia sauti solo na dayo mekali wa chapati. Donda plus, bombo clad. Kuna venya hizo vitu mbili budas, jai mix. Pointing, pointies. Sai kuna venya niko na mapanda feelings. Peso toss nigga, unachanga shillings. Keja convertible nilibomua ceiling. P.A. unadai ni kujenge. Nda kujenga ati mtu wangu na buda wesi building. Na bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, Suno 20 TBT.
Hudro Entertainment.
Your mind is crossed on life as that's innocent. Anointed and protected, that was chosen. My heart is way too frozen to get broken. I seen men turn fool for the money one too many times. I seen some girls turn their back on their best friend from time. I heard you say things that you can't say back, girl, on time. I need you to go easy now, I fix up on time.
DJ
X. I am not tell who is my friend. If this stands between me and them, you're gonna have to teach me how to love you again. God knows I'm trying. God knows I'm trying for you. God knows I'm trying. I know it. These people always search inside, they show it. I'm not surprised because people say they hate you, then they love you. But they just want something from you. Acting like they're trying to be your day one. Oh, oh, I seen men turn fool for the money one too many times. I seen some girls turn their back on their best friend from time. I heard you say things that you can't take back on your time. I need you to go easy now.
Na come through, ilenta roya peti. Siko bela bani devil na seti. Full of energy ni ite kibeti. Kimi sigo nilibeba msalabani alideti. Na for them full of contradiction. Calling him now with a different mission. Stand firm, you better know your position. And if you don't know, Jesus true solution. Basi keti, wacha mini skati. Kabila yesu kila kitu deadly. Bitu peti peti, achana nazo cheki. Me a call daddy Owen, tell him vanity. Pull it up, cheki, brother na si cheki. Nabila yesu kila kitu deadly. Bitu peti peti, achana nazo cheki. And this a rubber dab style rated.
Iki wana yesu mimi ni kupua. Iki enda kando wana ni kusua. I oh oh. One time, one time. Iki wana yesu mimi ni kupua. Iki enda kando wana ni kusua. I oh oh.
Alright, okay. Ajetanga mugi koyode. Inyeti haha negai tude. Redo munene tari etune. Awe teki kanorege de muede. Awataki situ shauti. So tunapasa tu sauti. Chini kwa chini katauti. Aye, what are you talking about?
Rabarabam pam, bad mind, hear me I say. Rabeta change your life, that will come one day. Kujijo situ sare madre. Na madema wache ma sponsare. Ma ben ten, teren teren ten. To change your tabia it is necessary. Iki wana yesu mimi ni kupua. Iki enda kando wana ni kusua. Aye uwa uwa. One time, one time. Iki wana yesu mimi ni kupua. Iki enda kando wana ni kusua. Aye uwa uwa.
Girl, I love it when me act up shy. She need a real man to come apply. That my love in that she come out high. Girl, I say me fly. Me love it when she have to get me high. You can have me anywhere you like.
I don't remember the last time you told me that you love me. Me kuna oma.
Alright.
Well, I say no oma.
ni washe jiko. Siko kwa kanali tiju ni korido. Ulimi bado ride risasi zipo. Mizani bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama A-E-I-O-U. Rudia mara twice A-E-I-O-U. Kati chingi za calling aja impromptu. Subiri usichirini. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudesign. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudesign. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two
fingers in the sky. Kunja gumi to the side.
Sio ngumu
kudesign. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two
fingers in the sky.
Nobody can stop you.
With a perfect smile, perfect body with a perfect smile, perfect body with a perfect smile. My death, my girl, you a champion. Bubble like a bubble for a cause, bubble for a cause, girl, bubble for a cause. When you a bubble pine, you me eye pause, girl, you make me know say don't ever fall. Girl, your lips them minty like hearts. Me bring you gift like a Santa Claus. Girl, your waistline I got throw me in a pause. My song I play on a low rolls. Girl, your skin clean, girl, you smell nice. Smile so beautiful. You are my choice. Baby, you're perfect. You're perfect. You're perfect to me. Yeah, you're perfect. You're perfect. You're perfect. Me no know if your boyfriend I tell you what me I tell you right now. You're perfect. You're perfect. You're perfect to me. If your man not tell you the things then baby, then me they are for you. Right now you have my attention, my girl. If I know music, then I yo. Girl, come wind up your body and whisper in my ears later what you want for do. Later on, me need you to come assist me. Help me sweat out my flow. Can your skin clean? Can you smell nice? Your smile so beautiful. You are my choice. Baby, you're perfect. You're perfect. You're perfect.
You hold me in up. Me a fi ask you how you pretty so. You me a muggle with anywhere me go. You are the prettiest girl in the dance. If you want freak fi me say take off the glove. I must see God say you from up above. Baby me tell you me fall in love. Y'all mind pan is fat. You fat bump a bit. Snuff flap bump blind pan it. Just like that. It's slide out. Push it in back. Y'all mind.
No balance it up. Give me that. Give me wine.
Pump on it.
Oh,
pump
on.
Yo, man.
Oh, you the prettiest girl in the dance. Give me one, me no comfy romance. Star boy, them a copy my dance. Deadly dance put me in a trance. My guy, you know he nice and naughty. Girl dance, girl no come from. Say she nice, but a OT naughty. Like a rice with a piece, she my island ting. Girl wine in the kitchen with the criminal dance. In the dance, me no comfy romance. Girl wine, girl why your back so fat? Them boys, me no take back chat. Girl wine, wine, jam it, wine. Wine,
jam it,
girl, just wine, 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 wine,
put your hands on me.
Hands on me.
Let's not play. I can feel your body, baby. He remembers me.
Remembers me.
Some of you call me Willie Paul, Willie Pose. Some of you call me just Pose. Heaven material. Young nina mambo, nitoto kuwa mambo. Nataka sema mambo, kama rambo. So rambo ka, rabu ka mambo. Mambo, 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 mambo. Ukini njimba girasi, hiyo siyo mambo. Bali ni jambo, na itaeta mambo. Tonyeshene upendo, si Mungu alisema etichue na upendo. Siyo vita kama mama wakambo.
Wengine wajidai eti wamesoma sana. Waezi shirikiana na watu wajasoma. Wacha ni kushow, mkunya kuna shuli. Sote tupe ihiko, hiyo tuni mambo.
Wacha ni kushow siri moja. Huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja. Huitaji digiri kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja. Huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja. Huitaji digiri kuingia heaven. Kujaza any forms ukitenda mema ya atakuchukua bila uniform. Ukiwa na jambo we mtafute atakupa kama mbo. Wacha ni kushow siri moja. Huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja. Huitaji digiri kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja. Huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja. Huitaji digiri kuingia heaven.
DJ DJ Exploit.
Follow on Instagram at DJ underscore Exploit.
What's up,
the
records?
I don't fear, man. I was born here, man. Ukitaka kufa na kununulia gun. Leo soda, no beer, man, we are done. Kikitenesi na boli tuuliza. Unatuambia ama unatuuliza. Tieleweki kama nimepuliza. Shenize ni fake macho zinatuumiza. Back to the top, vum nimepaa. Kigum nimedum nimekaa. Mshum ile mwana. Na bonge la toto nataka mwaga sum. Kila room zimejaa. Uh-oh, polisi ndo masela wa mtaa. Sichezei kamari hela ya mkaa. Mido kidume halisi, fegi mtume hanithi.
Wempe habari, alipojitusu mwambie kaya kanyaga. Yani mbona shwari, wakijipindu watu kusanya masaga saga. Yule demu alijitusu kwa savana, nilipo mfusi ya kabana. Yule demu alijitusu kwa savana, nilipo mfusi ya kabana.
Yona nunuwa buku tabata, kishua kaja huku kadata. Tanua kula kuku na bata. Unajua natamani kuku pakata. Maduwa na hongwa bia. Niko juu kama bomba dia. Uno kama Raisi nyonga dia. Gonga cheers kesho tutabonga pia. Usilete tamtarira. Usipelekwe kata hila. Usiboteke fuata dira. Vamsulupwete hata dira.
Mteka nye acheke. Tuliza mawenge na kitete. Sitishi na kicheche. Mana nina rungu la kipepe.
Tunawaliza hadi vibaka. Sikipanda tunamaliza kwenye vichaka. Mindo kidume halisi. Fegi tumehanithi.
Wempe abagi.
alipoji tu sumo miega ya kanyaga. Yani mbona jwari wakijipindu wakimusanya mataga gaga. Yule demu alijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana. Yule demu alijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana.
Una masista juna mabibi bibi kalioni tatu kama gigi gigi. Misha pita na ungi kama digi digi. Kita kina na mini mino gwiji gwiji
hey. Kama mifuko imetunae we mlete njonae. Kama gorodi na wavunae yule mapepe mkatae.
Umepita nomination kwa uwezo wa Mungu. Sasa tunarusa peperusha bendera yake. Umepita nomination kwa uwezo wa Mungu. Sasa tunarusa peperusha bendera yake.
Shiba unapitia hiyo nomination yako. Mateso unapitia hiyo nomination yako. Kwetu kulizia na kuambia utaturumia. Mateso tunapitia kila siku tukivumilia. Sisi hatukufi moyo mapito tukipitia. Mana tunajua Mungu wetu atatushindia. Tumeshinda utashinda. Tumeshinda utashinda. Tumepita nomination kwa uwezo wa Mungu. Sasa tunarusha peperusha bendera yake. Tumepita nomination kwa uwezo wa Mungu. Sasa tunarusha peperusha bendera yake.
Them no bought me yesterday. Every girl you want designer. Them no bought me yesterday. I know say your love will cost you something. Now you they do me something something. You they do me like you gonna. I see the fire in your eyes, burning like a cigarette. Baby girl, are you from Ghana? Or you coming from Somalia? Are you coming from Uganda? Oh, you're coming from Nigeria, African bag. Baby, don't change your style. Girl, I love you the way you are. The way you are. Feeling your dancing, girl. Stars on the beat, girl. Yeah, feeling your dancing, girl. Yeah, Starboy, keep the beat, girl. Yeah.
Them no bad me yesterday. Freaky girl and wanna, oh. I put my hand up on your waist. Baby girl, you are the one, oh. Oh baby, you got to something. Give me all of your love, I want it. Baby girl, stop with all the fronting. The way you dance, I know you want this. Baby girl, you're from Angola. Sister from South Africa. Pretty girl, I wanna hold ya. Talk to my ladies in a DM. African bad girl. Baby, don't change your style. Girl, I love you the way you are. The way you are.
Feeling your dancing, girl. Stars on the beat, girl.
Yeah, yeah.
Feeling your dancing, girl.
Yeah, yeah.
Starboy, keep the beat, girl. If you like galala, make you dance. Say if you like konto, make you dance. Say if you like this or if you like that. Say if you like bounce, make you bounce. Say if you like galala, make you dance. Say if you like konto, make you dance. Say if you like this or if you like that. Say if you like bounce, make you bounce.
I love the things you do to me. I feel alright. I love the feeling that I feel. I'm feeling nice. I love the things you do to me. I feel alright. You give me life, you give me life, you give me life. See, baby girl, please, baby girl, Joe for me. I'ma get Joe for me. With your sexy body, with your sexy body. Baby girl, please, baby girl, Joe for me. I'ma get Joe for me. With your sexy body, with your sexy body. African bag, baby, don't change your style. Girl, I love you the way you are. The way you are.
Feeling your dancing, girl.
Yeah, yeah.
Stars on the beat, girl.
Yeah, yeah.
Feeling your dancing, girl. Yeah, yeah. Starboy, keep your